happiness touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa to Naikamia to most banner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise na kuna era sitesi na penda album ya chronics nyuma yangu na jeshi nomba niende mbali wanakungojea udedi waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akidai shopping twende overseas. Meka mna gari kubwa let me show my keys. Nazi akajui ya meza wone emblem jadinya. She's kin dio stima wacha Kenjen nani.
Keep jogging, keep jogging.
Napenda album ya Isa kama patuonge kwanza nani atatupe mkwanja tule hakuna kitu ya frijo ikatae kanya bure style imenda shule tuko high kama shule najua hapo liposha hapa tu ni fry kabla ukule kila dogiko na siku yake napaka maisha tisa ni unfair kila siku kiamka amka na asante fry yele uko nayo acha kujikompea ule na mingi ndo anaongezewa tu yake kumtu alisemanga eti mini don't care.
I love you like the sunshine in the morning when I'm yawning. Like the scent of love, ukipika chai ya majani na mandazi. Such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze ni kuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you. Promise kuwani takuenzi. Baby time imefika for 20. And I can see you back to my sensi. So won't you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song.
Baby, for you, nina ukimbia ujana mama, yeah. Now you dey cheat, now me dey bread. Make una check out my banje. Shabby now me dey find CC hello. No be say them no dey rush me. Shabby now you love me, I dey consider. Now because of you, I dey mellow. Can't be your hobby, hobby, Boy, I wait before I kill it, as you know, arrest me. Money, oh, no, show, can't be your hobby, hobby, Before I kill it, as you know, arrest me. They got it, fuck you, over, fuck you, this one, fuck you, that one, fuck you, Aro, fuck you. Lega, fuck you, Pedro, fuck you, Tekino, fuck you, Aboki, fuck you, Shewan, fuck you, Weezy, fuck you, Don Babaje, fuck you, Jago, fuck you, Aremu, fuck you, Mr. Mula, fuck you, oh. Say mama no be big, yeah. One man for a woman, but for your matter I be number 11. Me say for two like the bad, the ones. Good for me, baby, bad for the boys. Shebi na me the vine, CC, hello. I shall come be your hobby, hobby, Boy, I wait before I kill it, as you know, arrest me. Money, you know, show come be your hobby, hobby, Before I kill it, as you know, arrest me. Gunday, fuck you, over, fuck you, this one, fuck you, that one, fuck you, Aro, fuck you, Vega, fuck you, Pedro, fuck you, Pekino, fuck you, Aboki, fuck you, Jewan, fuck you, Weezy, fuck you, Don Babaje, fuck you, Sango, fuck you, Aremu, fuck you, Tango,
siku kuku kupata we mdoli, kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Usije nikimbia dunia mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kunaguna,
mama siemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kunaguna,
mama siemi. Mama
ndo uko juu. Hey, I can't take my eyes off you.
You shine so bright. Hey,
girl, I noticed you from afar.
I like your style.
Ninapenda ulivova.
Upita po kimya kinazidi. Watu washindwa takuongea. Girl, so tempting and it's unfair. Cause I have a girlfriend back at all. Hey, girl, I appreciate your beauty. Such a cutie. I appreciate your beauty. Girl, you such a cutie.
Nina mchumba yupo nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. Uwendo damn kali umundan, baby. Mimi shabiki na kukubali. Ijapo kuwa nina mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, I appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. I appreciate your beauty. Such a cutie.
Etu kuna maboi wanajaribu kukukatia. Na pia kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucia is there na damani na ya life. The content me stop wasting my time. Ukitaka penzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe my Lucia. Alongo lobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matupu ite chongo. Ustana murembo na nichanganya ubongo.
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, namforce, namforce.
Niko na mipango, eh. Kama unaza kumezi wege kando. Juki la kitu nime order double. Nikipewa yangu, unapewa yako. Okay, wewe ndo mupango. Mashide za kuzo teweka kando, eh. Ustali baby mini taku handle. Kijana no matoka Islando. Okay, usini nyime samosa. Ukitaka sose nitakupa mbaka sosa. Mwani kukupenda minajua si makosa. Na nikikupenda minajua si jakosa. Baby love, usini nyime samosa. Ukitaka sose nitakupa mbaka sosa. Mwani kukupenda minajua si makosa.
Drop me back on it. Mama sit to get up on it. Let me screen on it. Burn a real tonic. Light a real chronic. Make me roll up on your body while you flex on it. I can tell that you want it. Your body calling. Yes, I'm ready for you. Accept the calling. Girl, accept the call. Break the walls. Give me the fly and just let me fall.
Let me take you to Rio. You can teach me the tango. While I play the piano, we can do the bailando. Let me take you to Rio. You can teach me the tango. While I play the piano, we can do the bailando.
We can do the bailando, te amo. Te quiero mucho, te amo. Esta noche bailamos. Despacito vayamos. We can do the bailando, te amo. Te quiero mucho, te amo. Esta noche bailamos. Despacito vayamos. 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 Esta noche bailamos. Despacito vayamos.
Timaye limempata mwewe. Amenipa nafasi na hidi ntavuka na yeye. Nati safia nanga. Yendo mana mina chuna kagita. Meno safta basa mwani para. Wanashangamo na mini koitha. Mishoni za mkenda sifani gizani mama. Umeni bring to the left. Nika niko kwa patige shagi na muratina. You make me feel alright. Sunday to Sunday kamata ni kamate. Nataka mpaka kwenye mtandao tutangaze. Picha kwenye ghafla tukikatana mate. Mpaka maheta wakipate pate pate.
When rains na upo jao na upo beba umbrella. Just call my name, I'll drive the place. Sudani yata uko Mandela. Na nikiweza sema nasema. Dunia nzima wendo napendanga. Na nikiweza sema nasema. Dunia nzima wendo napenda.
Wanasema nina PDA, PDA.
Fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion, yeah, yeah.
Mama niteke, niteke nye niteke. Una security. Baka mapepo zangu zina vaburete. Hapo juu baby vaburete. Mweza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkunaji lime mkutapele. Na kucheze ya na nywele.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya.
Ni maradufu upendo wako umenifaa.
Monde,
ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama.
nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe misiwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe misiwezi ngara. No no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe. Popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Auke okay, na chosho si mind neza kaa kwa couch. Ni try kukuimpress hata smile baby angalau. Na tunatesa it down tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubring u lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuwa gopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Nighty kwa special surround sound movie loud. Do be loud see you allowed hata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Woo, 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 woo. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist.
Resist.
I pay no mind to the rest. And I kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Hitaji la moyo wo, nifanye nini kwako ili timize. Mapenzi na uchoyo, usinipe na bado nafsi kupenye. Oh baby, kama umesha choshwa nami nambie. Kuliko kunifanya mapenzi nichukie.
Material gani we ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo. Hey hey hey, una roho safi nyeupe kama pamba. Napendo navyo nipapasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you are my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wakora ruli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Unafanya roho yangu yende bombastic. Bombastic, siwezi piga kona kona. You are fantastic. Fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You more than a silver na goro. You go di wakabi, you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wakora ruli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo.
wanna bend down and break your back. But you wanna talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Mwingine ni daraja so makata.
DJ Mote.
Labu kizungushe kama pula na baki na kutamani. Sina buji.
Sielewi mbona unakuwa mkali nikitupa luka. Utazungusha makali. Useme nye munalitaka tunafrai kila napokuza.
Ini criminal tena. Bebe nifanya nasema. Tula Nairobi si uko hodari. Kome ni wacha na hema. Ini criminal tena. Bebe nifanya nasema. Tula Nairobi si uko hodari. Kome ni wacha na hema. Sema unifai umekawasha utadhani ni ngwai. Oh na sasa ni mbona ukatai si wawili tunaendana walai. Oh na
unyepo kidogo japo kidogo.
Oh mama break it down.
Unyepo kidogo japo kidogo.
Dandia sikapori ni kashombe. Kamepanda kwa juu twiga nana e chuchu konska kikombe. Wallahi na mineno leo ni mtembeze. Shida kwangu mimi yeah. Akinyona na kazaro. Sijui nifanye je. Labda tume kwa mashoga ni mpeleke.
Miguku kwa miguu kiunoka kichugu. Nalivutia picha picha za usiku tu. Mikunjo kumfu sauti kakiriku. Na hivi limenona litakoma.
Zungusha, nimekwama. Zungusha, nimezama. Zungusha, nimekwama. Zungusha, nimezama. Zungusha, nimekwama. Zungusha, nimezama. Zungusha, nimekwama. Zungusha, nimezama.
Ma che 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 rumba linanipa kwa bafu chompa kanyumba likote te lina yumba nazungusha zungusha samba na rumba ananifanya nijone special special kumkosa dakika mateso mateso mwenzenu mina kula kideo hataki nipa jana na leo navuta vuta upepo wa mwambao haye Mwenzenu mina kula kideo. Hataki nipa jana na leo. Navuta vuta upepo wa mwambao. Haye shida kumini yeah. Akinyona na kazaro. Sijui nifanya je. Labudumbe kwa mashoga ni mpeleke.
Miguku kwa miguu kiunoka kichugu. Nalivutia picha picha za usiku tu. Mikunjo kumfu sauti kakiriku. Na hivi limenona litakoma.
Mjini ndio imenitoa kwenye bench na game na Lisa kata tabeta vini well. Sina nyendo za kupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki ze rank. Kogopa na kushoboka so na kujitia dough. So fara kwa mamito kisimamia show. Homeboy gumiza nini ujaja kumbag door. Of course shedde zeja kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mbaka DB. seke 1999 makolo wabaki wow tu manyoka kibisa miso mjinga kabisa na exposure ya maisha can push push ila kuvuta na sitisha kwani
wanatasha kufa nani nao habari zetu wanazwa tuzijui zao story zetu wanatoa kwa dada zao na wao wanasoma kwenye mitandao
Yumba, stani kwa site, najanga majumba Nishajua unachagua right au pumba Nimekua nishajua mungu sio nyumba Pinch be humble, west kwa kimada Ujuku katika bus, change hata mada Ride our deal, check it brother We go harder, chilling with the bling bling style Kama Gucci and Prada Baka mkili ona mseme
Kamu baba
Yeah, I give you some more dada Old school kama vile pita more brother I wish to change your raw saba You the raw shaga Yana squad yaga Wizzy wear kaba Mina haba haba na haba haba Meja za kibaba
Wanataka kufanani ya kufanani nao Habari zetu wanazwa tuzijui zao Story zetu wanatoa kwa dada zao Na wao wanasoma kwenye mitandao
Wanataka baby Mwezako mina washwa pabaya Kiuchukozi Ukini gusa gusa mihaya Watu mtoko Mihogo bichi koko Nidekeze kitoto Kachumbari kwa kiwiko I wanna be solo Na unifanye utakabio Baby give me some more Ziteke zangu isia
Are you making me fall for you? Girl, you making me fall for you? Oh, baby,
nyoshe mhogo, akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue lenga siyo ligi ndogo. Oh baby come slow, nataka nikuondeshe mhogo, akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue lenga siyo ligi ndogo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. I like the way you smile baby, I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy you new car with me. Girl, this an African lover, yeah. Girl, this an African lover. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you here on African love. I am an African lover. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl.
Sexy girl, she's a girl for me. I'm with a nice and lovely, sweet and sexy girl, she's.
We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakini ona nawe wana guaya. Girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakini ona nawe wana guaya. But girl, she's on fire, oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm bobbing up with a girl like you. You me see na mambo, you know that too. We see when I worry, you know I got you too.
You know you are running with a champion, but one with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. But girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. But girl, she's on fire.
Mi, kani beat na uwa. Mi, kani shash na jua. Mi, kani vajonya nua. Kani sapen, 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 sapen. Mi, kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani dead tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani fomi na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya mother karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono upati tuma demu wakishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manze ata kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chwere sambu metengenezo na nyama ya chura.
Naiwake. 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 Naiwake.
Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua.
Niaje Empress naitwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dago. Juzi nilikuwa ndani kanjo. Kesi yangu ati mini boy vato. Imekuwa siku mingi tu msako. Mi upatanga ma lap dance na vako. Na mademu wangu wote ni wangambo. Mini one time kila kama Rambo. Kanambo na madiaba za manjaro. Manjaro na madiaba za kanambo. Mahanda stuki kulanga mavado. Pitia mtani ni kwenyeshe mambo. Naiwake. 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 Naiwake.
Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua.
Everywhere I go, yanzi ye buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sinado. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow.
choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now? Let me switch on a hardcore.
These streets we bang, give them another get your anger. They want to spoil, they plot and ploy. Them kicks me tight, punchlines keep floy. Do atana dawa sinyoy, oh, atana panga sinyoy. Sifungi taban kikoy, love that to kofe ya captain ahoy. These streets we ban them, yeah.
Another get your anger.
Catch a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
Hey, mbele kiku sawa nimecheck, na leo na die, moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in our location, stack your stories as simu, me stack in my conversations. Utani pata kwenye gate, kama ni appointment, you know that I won't be late. This story na jua well, na relate, so katambe mkimbili, sote to participate, take a selfie.
Leo ni me come ku get down, leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while, but baby I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi, tupige kama gym tuko tizi, nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Be a selfie, baby, na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Be a selfie,
baby, na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Maisha ni mojo chan bambisho na semu kosa. Kikishe, young wild and free, kijana na PD. Usijinime cha ufozi DTNZ. Leo ni leo, fiachilie. Jipigie kifu, jaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanzi angoli ya juu, inaweza.
The fast life, you want touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you mine, act like we live in the fast life.
Tunaenda prom titi mtiti all along. Nime notice your form, miko fiti tumebond. Sa tunengia zone, utushike isha go down. Kwa DM leo perform na umimi, yeah.
Be a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Be a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Yes, I'm a
selfie, selfie. We all know
it's
you
know the Toto body body. Chuchu antenna, mele 40, nyuma container, 40, 40, mabenzi cinema, yeah, yeah, yeah.
Mabenzi cinema, yeah.
Subili kuwabutu, nekakino wa makali, ah, nekakino wa makali. Sisubutu, umende ya machali, ah, umende ya machali. Mamilo, mamilo, nikikumizi na kweta, kweta. Mamilo, mamilo, batile usichane mke. Yamani wenze nuna koma kisa kumbache uki wara wana. Hili mnima usikuwa jana benisiri ya leo.
Kanuna karobot, kanuna karobot, kanuna karobot,
acha pambo.
Kanuna karobot,
acha pambo.
Kashori kiboko, kana mapozi flani ya foto. Kapandwa mori sodoto, ntakalisha ndizi kibosho. Akige uka na pahua, akigila za wima na pahua. Kwenye milingi na pahua, yani na kaba kaba kinoma.
Mamilo, mamilo, nikikumizi na kweta kweta. Mamilo, mamilo.
jamefke Yamani wenzenu nako magisa mpache uji
warawana
Nili mnilo siwa jana benisiri ya leo
Kanuna karobot Kanuna
karobot Yeah, move on, move fire I hear us go higher, we are rolling at the place like a Buddha tire. You did da da da, di di da da da. You did da da da, di di da da da. You did da da da, me di da da da. You did da da da, di da da da.
Ochimani kwa galanjo, na yembe dango kianjo. Bulika delwe nkugwako Omutimanga kukubaga nanyo Mbibi nkwegu yanyo Na yolo mumbulwe bigambo Mkusaba tofuka producer Nuonza nyanga piano
You di da 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 Gidi Didi da 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 You di da 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 Gidi Didi da 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 You di da 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 Mi Didi Didi da 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 You di da da da
See the bamba mush loader So me carry her like a doka Tell a girl me no see the waiter So me have to give you the soda Girl a move like a helicopter Boy tambuza, ah but distraction Girl a duster, on another chapter In a life I never be an actor
You di da 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 Di di, di da 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 You di da da da
Chimani kwa galanyo Na yembe danko kianyo Bulika delwe nkugwako Omutimanga kukubaga nanyo Mbibi nkwegu yanyo Na yolo mumbulwe bigambo Mkusaba tofuka producer Nuonza nyanga piano
You di da 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 Gidi